mugabo nacho yabasha atafitu mufasha nuko byakozwe kwitangiriro kugira umufasha imani irabishima Rizaruheshe chubahiro Menyako nguwa kwa Nanyanga sani Usezera na kulanezeza Abo babiri Uyumusinu wabo Uruko Rizaruheshe chubahiro Menyako nguwa kwa Nanyanga sani Urukundo rwanyu murugire nyambere abantu bose muzabagire muzabyare kandi muheje Tubifurije urugo ruhire Urugo rizaruheshe chubahiro Menyako nguwakwa nanyanga sani Usezera na kulanezeza Abo babiri uyumusinu wabo Rizaruheshe chubahiro Menyako nguwakwa nanyanga sani Usezera na kulanezeza Abo babiri uyumusinu wabo Shabiose ibinaniranye murugo rwanyu muzimbereye azabaneshereza urugo rizaruheshe chubahiro menyako nguwakwa nanyanga sani usezera na kulanezeza Abo babiri uyumusinu wabo Urugo rizaruheshe chubahiro Menyako nguwakwa nanyanga sani Usezera na kulanezeza